Western fuku ye mimbunga
Buloko
Alozi baluvale ni mambuda
Buloko
Teleza libizo le ni punda
Buloko
Uskabuza
Ikukichi Buloko
Lewa kashansha wa ikete
Buloko
Kuno pangali la tafama kepe
Buloko
Straight from seshage mumu sepe
Buloko
Western
Kondikichi Buloko
Western fuku ye mimbunga
Buloko
Alozi baluvale ni mambuda
Buloko
Teleza libizo le ni punda
Buloko
Uskabuza
Ikukichi Buloko
Lewa kashansha wa ikete
Buloko
Kuno pangali la tafama kepe
Buloko
Straight from seshage mumu sepe
Buloko
Western
Kondikichi Buloko
Abata beliku ni bona ni opela
Buloko
Kale mane anibea akapela
Buloko
Inge farap na babula yanga bonto
Buloko
Anina kuisa atelele kipeto
Buloko
Zaka libina balibina vanilata
Buloko
Yena heta kunivona waipata
Buloko
Nikavate ni kufite la konjilifu
Buloko
Za kuni nyunga nyunga mane
pike
af Luna lubi ni sabana na ni machembele
Buloko
Baba kuswa ni mane mbale baba telele
Buloko
Au ambola za kurapa unipunde
Buloko
Ukala sande kuyofita ni la mande
Buloko
Yani toile univule labu maswe
Buloko
Kuni apeleza bulo inize maswe
Buloko
Wakabu piloni bubele kuyamata
Buloko
Yenanda tewani zusa wa matata
Buloko
Western fuku ye mimbunga
Buloko
Alozi baluvale ni mambuda
Buloko
Teleza libizo le ni punda
Buloko
Uskabuza
Ikukichi Buloko
Lewa kashansha wa ikete
Buloko
Kuno pangali la tafama kepe
Buloko
Straight from seshage mumu sepe
Buloko
Western
Kondikichi Buloko
Western fuku ye mimbunga
Buloko
Alozi baluvale ni mambuda
Buloko
Teleza libizo le ni punda
Buloko
Uskabuza
Ikukichi Buloko
Lewa kashansha wa ikete
Buloko
Kuno pangali la tafama kepe
Buloko
Straight from seshage mumu sepe
Buloko
Western
Kondikichi Buloko
Unalipina lusazusa za silozi
Buloko
Zeba utwa babo na malozi
Buloko
Anitokiza kutuma ni matapa
Buloko
Laka lipina nililila mamatapa
Buloko
Yasa nizibi mane esi wasahae
Buloko
Mucha amani yasa zibi kutamatai
Buloko
Inge haso na nina tela sesheke
Buloko
Fenifita ki straight for sesheke
Buloko
Bawile luna ki still stanto
Buloko
Utuna mane senifita neketo
Buloko
Baka ichanganisa kono ikafita
Buloko
Yalu kisizenda teyo na ikafita
Buloko
Hip hop kibu hove waka weni changa
Buloko
Bunga yo nakona mezi yeni nuanga
Buloko
Anilu melikuwa underdog mwando
Buloko
Nani ndua lume inge wosi andwa
Buloko
Western fuku ye mimbunga
Buloko
Alozi baluvale ni mambuda
Buloko
Teleza libizo le ni punda
Buloko
Uskabuza
Ikukichi Buloko
Lewa kashansha wa ikete
Buloko
Kuno pangali la tafama kepe
Buloko
Straight from seshage mumu sepe
Buloko
Western
Kondikichi Buloko
Western fuku ye mimbunga
Buloko
Alozi baluvale ni mambuda
Buloko
Teleza libizo le ni punda
Buloko
Uskabuza
Ikukichi Buloko
Lewa kashansha wa ikete
Buloko
Kuno pangali la tafama kepe
Buloko
Straight from seshage mumu sepe
Buloko
Western
Kondikichi Buloko 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 Ikukichi Buloko Buloko
Hard Knocks Entertainment
Buloko
Downloaded from westsidemusicblog.net
Anko Mwinga Traffic Asia
Buloko
Westgate Anko Kenny Agachi
Buloko
One Mule Cashflow Network
Buloko
Alui Company
Ikukichi Buloko Buloko Buloko